Sunajua tu ni nani. Rico. Sunajua tu ni nani.
Waka waka.
Sunajua tu ni nani.
Mana bad man tu. Mana bad man tu.
Sunajua tu ni nani.
Ojungulo family.
Safisha chakuchachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha. Chachicha chicha 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 chicha. Hey, unaharibu unachachisha. Na kuita form unaniaibisha. Mamanzi umekam nao sura zinatisha. Ni magazla wanachachisha. Zao hazishiki manze tei inaisha. Hey yo roba ebu juwitisha. Ju watu wameti hiyo form imejipa. Hey yo DJ pull up select. Ama odi wana dance wanatoa hadi shots. Na mamanzi wana dance wanatoa underpants. Wanachoma wanaban wanachachisha. Pale social media tuni mapicha. Snapchat install tuni mafilter. Izo pics na mafoto wana edit wana crop. Sijui photo grid lightroom photoshop. Hiyo binti kidrop wana dance tuna shot sebu. Safisha chakuchachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha.
Chisha, unalalisha. Bararira mingi buda bakisha. Tuliwatisha, tukiwakisha. Baraza kunego tulizamisha. Buda kalisha, saka aisha. Sijali shida zako za kimaisha. Mina paisha, nikisafisha. Ukitaka kunicheki lola kwa picha. Ama nataka ni kucheki kila dakika. Na mtani nisifike ka ujapika. Nitakatika, sita jazika. Usibonge juu ya life ka ujazika. Toa pazia, songa kwanjia. Na pongi sitoshe kikai jawika.
Kuna pali unagusa tunabambika.
Safisha, chakuchachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha, chakuchachisha. Unachoma, unaban, una ee. Unachachicha, chicha, 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 chicha.
Niko mabima bima kisinsima. Niko maubao pakuwa kasima. Tukifika mtaa kuchimba kakisima. Hata nikimbao hibado ni chuma. Uwa hey, ABC, check D,
check D.
Hatukuwe S, misiti
Siziti.
Hey, fine S, alizidi. Tangu ni wache kugiva F, nimekuwa G. Ati, unapiga shot moja unazima. Tangu handshake wanazidi kutupima. Madeni, madeni, tumekuwa wa China. Unadai date, hata unijui jina. We ni msupa tu kwa picha. Kudandia form imejipa. Uko 12 years una mimba. Atiriko ngoma zenyu zina.
Safisha chakuchachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha.
Chachisha, mina chachisha. Mokoro anajua mina chachisha. Wakisha, mina wakilisha. Saudi mtani, mina wakisha. Pakisha, awa janja. Buda unachoma, unaivisha. Mashada na magala. Apa tunacheza, tunachachisha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-chisha. Eh, Rico. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-chisha. Eh, Ochungulo. Cha 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 chisha, eh.
Waka waka.
Cha 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 chisha, eh.
Mana bad man ting, mana bad man ting.